kun radio sagale amerikati radio sagale amerika utata kabega jumatat galgala ke sa salama walakka jal kabega sa sadit meter bandi digdemina digdemishani sodomi tokorad washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jal kaba fagov dio da radio interneti satellite nail sati facebooki dan kanin saganta ganyor doftan dagge fato tagenya jalla tamakkamultan robi fulbana sodoma barakumala maf digdama kalakob set ethiopia timo fulbana digdama barakumala maf kula sadi kesume sanke san ran namudanditi kanin filanno biyole sa sadasa sadi fudra kenya retti presidentu ma united states if dorgomuf jiran kadimam tonilama republican ra donald trump if democrat ra joe biden alkandabre media ret walfal midura angarab solitti darbachu gegegesan yero adunya wai filanno united states it fula de bifatejir tukanatti gamakanin mo wai filanno hogana commissiona gamta africa walmomika sejira mannimare bulchisa naanno tigray korasa torban dabre geggesen partilen filanno tirmatani garu barchumar gachun dendein palama harake set sagale male barchumota kudashanin akakoda fudatan mutesejira partilen murtiche fudatan nijiru kamormes nijira kansieche jenno sabexizu nijira kannenif kabro da afaga tumura saganta kenyatin walin turajen daggefato ta kenya producer in tamsa sarra nugusu tamire tamsa alternative media wasuma ka kindesitu motigist gameti oduf gara soratan sindabarsa
babaratole ansora laheti jeri president america ta of dorgo mujir donald trump fi joe biden eda televizhin ratbani wane gerbi ya hojjachu dandane wanduri hojjatan rat daqiqa sagaltama falfalman falamade kamsaf arab qabdatanani wan virusin corona nam america khum diplomaf shanjal itfiti sanyi nam jibbu america kay samulat nam president trump man murti wali gal america te flachu fobbe fatefi wan hedurat wal falman umma ta duge fachi su fialan namu tanrat ya du fiqen itigafatam tun kore bi yole sa republican rona macdonald erga twitter rat barresiteni daqiqa sagal taman sunetti at real donald trump ya dijaba mali famaler de bianek akflachu qabanefi karor joe biden gibir dabalu وجب الله سوفي نغا حواس خينا لافيسوف قبو اگر سي سيجد ديموكراتوت ببيكامو كيسل سنتري نيو جيرسي كوري بوكر اكنجد ارغا تويتري راترغن دونالد ترامب درو لران يادنا مفودچو دابون لافين بولچين سيساتيني بيتانا قفاتي جي سيجد بوكر نام دوران جو بايدن وليني پريزيدنتو مرت ولدرغوم اوروندوبات ديبن مننيا تاف دوغاتي امريكا كورونا فجدانيتين غباي داباني اكسارا فونجيران ammalle lafti gennadde mujirti bukka guddat ful durnam jira cabbille nakkanum bukka cabbi khaysa tammo nami akkuduri khani altaayitin sagale nyaad ugati lakkanum akkamana duudani ngolol fannammo corona sodatan corona yaddo saati bukkaati cabbi tiyan sanatammo corona ankunin don fofu kanammo flu saati kasiru firat walta balameteni guddonam miidu danda jadan sodatan amerikaati mannenya taf dugati nam heddu gadaran mannenya taf dugati new yorkitti amma nama harkati dami shanika folsensi sudandan lokana mota si sudandan san francisco leni torbanum kan keza tanum tolchu nolt chicago nam harkati dami shanira afurtama tolsi siti omtaate fu yubo ka jabbin dumnani mannenya taf dugati hagduri le jala huji dabani khasarani yacho amerika keza hagamati mannenya taw hanam mannen sagale khumdibito ko jalaati ege corona ndufe huji dabani cufamani jeda waldam mannenya ta amerika ministeri haja ala america mark pompeo mantoti china la kofsandi kotane rakken gudda kees jirani jede rakko sani dubachu fuada galef akvat kanillen tanerati beijing woli galt gafat china jala biyite amanti rakko hamtu kees jirt injirtu jede pompeo yo maltu italian daget jechi pompeo kunini yo vat kanif china len woli galte falamsi satate genna la mandurat ratto woli galantani hare sufia ujran kanajed tatulle wanni jari kunini garamanti ti fu anger gararat woli nojachu fidirese ummata base dubat injirtu ويو افانو رموجا كاسو جيرتان بروفيسور مسفين ولد مريم يا يولو بودابي بروفيسور مسفيني هيو سياساتي في نما كونسيل مرغنا ما ايثيوبيا ييابون بيكاني اردا غن سغلتمات ربودابي سياسات ايثيوبيا رليتي كتاب هدو بريسيجل مومي منستري ايثيوبيا ابي هايمد بروفيسور مسفيني فكين كابسو نغاتي في نما وان قبا تجاب يفتو جديتين دويسات اكمل غدي جدي دامت زونوت كبرياتي في انا ندا كونتا كوتا ايثيوبيا كبري هاجدني مقبا فچوفي غرا من مريساني تين وليغلاني جدان murti tanalle kore federation iman maribi yole sadda barfatani jel yonatan zebdios odun wergen jalanne nutin
bulchi sananno ethiopia kibadia kajedu jalatti ka gurmaan godina kafa daro shakka bench shakko omodiafi ana adda konta yotan godinalen kun tokumadan manamare ngurmau sagale gutun tole jadani juru abyain manamare godina kafa kajadani amandura manamare godina kafa bulchin sataun akka gurmau murtin darbe kalesa gumiari fachisam jiramejra manni mare godina dauro simurti wal fakkata dabarsunsa be kamera hala amandura turefi bua haqadi negde hawasumav siyasan gargaramuf ummani tesuma lafa wal fakkata fiyada wal fakkata qaban mari athani kanaf gaun ibsamera gamakanin bulchan godina dauro obotakle bazab bulchisa tokko jalatti gurmauf sagale gutun murtin darbe kun ummani siratti mari achu ibsan erga gurmani boda hundu barcuma tokko cala kargatan garu giddu galese sata kajed marin kam murtefa mutaun ibsamera murtin kunis kore dabata kan enyumma mana mare federationif erga munsabe kamejra godinalen kan dubbatanin ala motumman federala stay manni mare federationi akata gurme suratti wan dubbatan injiru jechudan yonatan zabdios hawasa raga bazer
wanu bolideto ayale to ni matankani bellam guyade betin debersen mani murti godin shawa baha sila ardawan wan isani matankani rat murti fkenuf qabati bolideto namo wabimba uf gafatetine kale mani murti waligalati dame oromiyat achitrikasan bellam dibid debersen muktar jamalin werke
meesha warana seeran alaqabachuudan mana murti ol ana godina shawa baha ti himanna irkan jiran obbolideto ayale tin welqabate daddachi himanna diate serota ilalatanin walcina qabetinin haddatti murte kennuudaf beellamate ture ammalle beellama bira gafate tininjira obboledatun labsi 1970 ja amuraku mala mafi 12 keyeta digdami lama murasadi tabsanitinin mesha warana seran al harkatte argametininjira jechu dan kanimate abbana langa falmile yero dura himannichi sadarkaye katiti gafachisu hindandaw jedani abukatolen obboledatu dihe sanirati murte kennuuf ture manni murti wali gala godina shawabaha daddacha fulbana 12 baraku mala mafi 13 dihaten yero gaha argaddeetinin galme seran wal biraqabu hindandeen kanjede turefi hardas galmeen dihate yero dan dimmich laalu akka hindandeen kunis hanqina hojuma taman murticha waantef difa magafachuudan beellama bira gafa fulbaana digdami sadde barakuma lama fi 13 murte kennuudaf beellameetin injira daddacha gama bira guyya kaleessa mana murti wali gala oromiyaatti daddachi dhaabbii dabee baha dhimma wabinga dilakkifamu obboledatu irratti abbaan halanga oliyyannaadhaan dheeffateen walqabateetiniin falmii gamaa gamanaa dhageeffateetiniin jira falmii dhiyaateenillee abbaan halanga waliigalaa oromiyaa obboledatuun wabiidhaan bahaniitiniin biyya alaa yaalaaf yoo kan deeman taate kan achiin baduu danda'anii fi sababa lammaffaa obboledatuun nama siyaasaa fi deeggaraa garagaraa qaban waan ta'aniif ragaa himannaa isaanii balleessuu waan danda'aniif manni murtii akka wabiin isaan gadi hin lakkifne falmeetiniin dhiheesseetiniin jira mormii falmii abbaa halangaa irratti yaada kan dhiheessan abukaatoliin obboledatu ayyaalew obboledatuun nama kanaan durallee yaalaaf irra deddeebiidhaan biyya alaa deemaatiniin turee fi dhimmoota siyaasaa hedduu keessa nama darbe waan tureef kanaan duras waan hin badiniif sababa amma baduuf hin qabu jechaan falmanii jiru obboledatuun yaala baqaqsanii yaalamuu dhibee onnee waggaa darbe taasisaniif beellamni kennameef irra darbee jira kunis dhibee koronaatiif saaxilamummaansaa ol aanaadha ragaa jedhu kan dhiheessanii fi fayyaansaa balaa keessatti kan kufe jedhanii jiru mormii abbaa langaa ragaa dhooksuu danda'a jedhamee dhiyaateefillee ragaa fi meeshaa waraanaa jedhame hundiyyuu harka isaanii osoo jiru ragaan dhoofamuu danda'u tokkollee hin jiru jechuudhaan falmatan obboledatuun dabalataanis yaada dhaddachaaf kennaniin mootummaan meeshaa waraanaa ofii isaatii na hidhachiiseen na himatee wabii achirratti gaafatameen qarshii 1,000 qabsiisullee hanga ammaa seeraan ala hidhaa keessatti argama jechuudhaan mana murtichaatiif iyyatanii jiru mana murtii waliigalaa oromiyaatti dhaddachi dhaabbii baha oromiyaa falmii bitaa mirgaa erga caqaseen booda dhimma wabii obboledatuu irratti murtee kennuudhaaf gaafa fulbaana 26 bara 2013 beellamee jira gabaasa sagalee ameerikaatiif muktaar jamaal adaamaarraa.
Akka warri lafaa jedhutti naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar keessatti manneen seeraa al ijaaraman hedduutu babal'achuu jira. Manneen seeraa alaa kunniin duraan ijaaruu lakkisanii amma itti deebi'uu jiran Asteer Misgaanaa oduu achi ergiteen.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኢታና ፕሬዝዳንቲን ቢየቲ ዱራኒ ጆ ባይደን ፍለኑ ፕሬዝዳንቱማ ሰዳሰዱ ፉገጌ ሰሙፍ ወልፈልሚ መርሳ ዱራል ከንደብረጌጌ ሰንረቲ ዋይ ማመተ ወሊረቲ ዱቢን ወልደውፍ ጀቾ ተረብሶ ወሊት ደደርበተን ገባሳ ማይክ ኦሱሊቫን ቱጅቤቱ ዴዝ
ፈልሚ ፕሬዝዳንቱማ ካዲመምቶ ተለማን ግዱት ጀልቀበ በተለከረ ፈልሚ ጭማት ደርቤ ከንሰደርካ ዱኛራ ልቡ ሚሊዮነ ተኮፍ ዩናይትድ ስቴትስ ከሳሞ ልቡ ኩማ ኢበለማ ኦል ገላፋት ዋይ ኮቪድ ኩደ ሰገሊ ጀልቀበሳቱሬ
The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was.
President kun karoran qabu wa tokoyum fin rakkon kun hagam ulfata katay baati quran ala qabe be kature jedan Trump gamasanitin devi bu aqabu kennudal hogganu sane dubatan
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators and now we're weeks away from a vaccine.
Gowni arganejra hagugia fani funyani yoka maski arganejra. Mesha furaba fachuf gargar omishnera utusitae mesha kanan omishtu. Am talalli esuf torbanentu no hafa jiran. Biden wabiye gumsa fayya ummata milyona digdamaf gati gari an iatu akkanni dabatu gochuf yali Trump godan. ፕሮተማድ አፕሲሰን ትራምፕ ከጀደነት ኩን ፋላ ሄራቲ ነሞን ኢንሹራንስ ኦፊ አከንፈለነ ኡጉራ ባይደንሞ ካሮራሳኔ ኢንሹራንስ ፈያ ካን ኦባማ ከርጀዱ ጀለት ነሞን ዱንፋ ኢንሹራንስ ድሮን ቀበን ቀባቹ ደንደኡ ጀዳን
they can they do they will under my proposal
አከያደን እየሰት ንጀንደው ጀዳን ካሪመምቶን ለማን ወልደገፈቹ ዋን አባኒፍ ፈልምጭ ካራባዴ
Party. Obamacare is no good. We made it better.
Insurance in fayya Obamacare jedu gari miti nuti foye senejer jedan. Trump Biden egum sa fayya motumman deggera mukamfedan ta uqeqan. Qatti falmi kabronmo du'u had amurti Ruth Bader Ginsburg in duwat kanaf barcum mana murti olana gutuf nama filachu ture. Trump kan sa futti cichan had amurti Amy Coney Barrett kaadimudan ademsi ugabawumsa akajal qabam kombeksisan. እና ኩታሌ ዩናይትድ ስቴትስ ኤዱኬሽን ፍረንኑን ፕሬዝዳንት ማፍ ሰገለን ከነሙጀል ቀባምት ባይደን አከጀደንት ኤኒ ዩሃ እንጅፈት በርጩማ ጊንስበርግ ከንጉት ፕሬዝዳንቲ ሰዳሳ ከሰ ፍለተም ተውቀባ ጀዳን
have a right to have a say in who the supreme court nominee is
ኡመን አሜሪካ ካድማማ መነሙርቲ ኦላና ኤኒን ተው አከቀቡ ዱበጁ ምርገቀባ ጀዳን ትራምፕ የሮን ካሚኑ ሃተው ነማ በከቡ ወጋሱን እትጋፈተመቆቲ ጀዳን
we won the election and therefore we have the right to choose her
ኑቲ ፍለኑን ጅፈነጅራ ካናፍ ኢሳኒን ፍለጁፍ ምርገቀምነ ጀዳን ወገናን ዱለ ፍለኑ ትራምፕ ፈልሚ ሰነት ገመዱ ሳኒ ዱበቱ
I think what viewers saw was President Trump who was in command of every moment of the debate and I think they saw a weak Joe Biden
ዳውቶኒ ፈልሚ ቱሬራቲ ኡላንቱማን ከንገጌሳን ትራምፒን ዮታን ጆ ባይደንሞ ደደባተ ኡሳኒ ዋን ሁበተነት ፈካታ ባይደን ጋዜጤሳ ፈልሚሰ ነገጌ ሱብራ ገርጋር ሰበርባዱት የሮ ዋን ሁበነት ፈካታ ጀዳን ጥንጣልቶንሞ ገመሳኒን አከስጀዱ
When Biden spoke, so many times he would get 10, 20, 30 seconds into a coherent point and then he'd be interrupted over.
Biden enna dubbatan yero baaye sekondi kudan digdam yokan soddoma argatani qapti jiru dubbatu sana bodu president chan errede debiun hasan saniya dacita ture kanaf falmi sana enyu tinjifate jedani gafachun gatin qabu sababin sas presidentin falmin presidentuma akkan jiran mirkani saniru jedan falmin presidentuma kitata kale sagalgala president donald trump fitana presidenti durani joe biden gidut gege samelal chisudan yati diate ጆ ባይደን አከፋርቴው ፍት ድብታቱራን ገሩ ሃልሳ ረሄዱ ጀቻን ወልደውፍ ምጀታ ተኡን ቀቀጠቅብሲ ሴራ ፕሮቴሱን ኮሬ ፓርቲ ቢዮልሳ ከን ሪፐብሊካኖታ ሮና ማክዳኔል ፈልሚሰነ ቦደ ፉለ ትዊተር ሳንረት እርጋመጠን ሰኒን ዶናልድ ትራምፕ ደቂቃ ሰገልተማ ፈልሚገጌ ሰመረት ዴቪሰኔ አከፍለተማን ኦፊታማንታ ኢሞቲ አማንሲሶፍ አጀጀ ፈካቱ ኡሙዳን ኢማማተ ጆ ባይደን ከንድላለ ጉድስ ደለጋሌ በለይሱፍ ነገኝ ሐዋሳ ከኛ አማናማ ተኡሳ ገጥቀስ ጀቹን ቀቀኔ ጅራን ዲሞክራቶን በከሞን ገመሳኒን ፈልሚሰነ ከነራአን ኢታና ፕሬዝዳንቲ ድራኒቲ ጀቹዳን akkaataa Trump falmichatti geggeessan marsaa lammataaf akka hin filatamneef sababa gahaadha jedhan. Donald Trump kijiba isaanii of tuulummaaf hoogganaa isaanii kan maalna dhibdeetiin biyyattii kana kuffisaniiru jechuudhaan kan pirezidaantummaaf Joe Biden waliin dorgomaa turanii keessaa ba'an senatarri United States Cory Booker Twitter isaanii irratti maxxansaniiru. Keessumaa pirezidaantichi kanneen olaantummaa warreen adii leellisan qeequuf tolan jedhin hafuu isaanii qeequudhaan innumaayyuu qophaa'anii akka turan gaafatan jedhan. Kanneen falmii sana daawwatan Washington Postiif yaadawwan sadarkaa addunyaa kan qopheessu Karen Atiyaa dabalatee hedduun kaadhimamtoota lamaan gidduutti haasaa walitti deddeebisuu kan jeeqama guddaa uume mormuudhaan qaanii sadarkaa biyyoolessaatii ittiin jedhan. Falmiin marsaa duraa xumurameera. Falmiiwwan lama immoo baatee onkoloolessaa keessa geggeessamuuf jiru.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo qalbiin hawaasa addunyaa waa'ee filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsitti xiyyeeffatee jiru kanatti Afrikaa keessatti taayitaa ijoo ta'e tokko irratti wal mormiin ka'ee jira. Namni siyaasaa biyya Chaad Muusaa Faakii Mahamat nama isaan dorgomu tokko malee dura teessummaa koomishinii gamtaa Afrikaaf lammata filamuuf deemaa jiru. Deemsi isaanii dimokiraatawaa miti. Kanaaf yeroon kaadhimama dhiheessuu aga baatii sadaasaatti dheereffamuu qaba jedhu qeexxoon gabaasaa Anitaa Paawul Johaanisberg irraa argite soraatu dhiheessa.
Itti gaafatamaan koomishinii waldaa Afrikaa Muusaa Faakii dipiloomaatii Afrikaa olaanaa ta'uu fi dorgomuu jira. Akkam malee filatamfedha. Haa taatuuti immoo innummaan qofti hopha dorgomuun tunine biyyi 55 waldaa Afrikaa tana guddoo dheekkamsiifti. Namni kun waan fakkaata ta'utti hin jiru waan uummatni ardii Afrikaa biliyoonii 1,300,000,000 fedhu ta'utti hin jiru jedhaniin. Warri dheekkam kunin akka waldaan Afrikaa waajjirri isaa Itoophiyaa qabu kunin dorgommita jijaaf dheeresseetiin namni dhibiilleen itti daramee dorgomu fedha. Waldaan Afrikaa kunin ganna furilleen duratti waan akkanaatiin dhufe gaafas namsadiitti irra dorgomee jedha. Warra tana falmuu jiru keessa tokko Sarfoo Abebrees yoo waan jira appii Google Hangout irratti VOA itti.
How come that 4 years down the line at the same time we are having only one candidate?
Akkamiin mara ganna furiitti baruma kana kanatti namummaan tokko qofti dorgoma? Maaliif namni tokko qofti dorgomaa jedhanii gaafachuu jiran? Dorgommiin nam sadiin taatiin nam tokkoof akkamiin taatii jedha. Xiinxaltuun siyaasaa Institutii Qorannoo Nagaa Afrikaa Kibbaa Leslie Lou Valdran tunin filannoo bulchoota Afrikaa malee filannoo uummataatii miti jetti.
The IU Commission Chairperson also has to represent the continent. On the world stage basically when it comes to Africa.
Itti gaafatamaan koomishinii waldaa Afrikaa addunyaa irratti ardii tana fuula bu'u hariyyummaa Afrikaan Awurooppaa Chaayinaa fi tokkummaa mootummootaallee waliin qabdu keessa qooda guddaa qabaachuu akka sa'iitii tiyyaatti jetti. Tanumaafuyyuu itti gaafatamaa guddaa ardii Afrikaa fuula bu'u qabaachuu mallee jedha. Qabsaan tokkummaa uummata Afrikaa Daaniheel Mwamboonu haga nama hedduu filannoo tan irratti dorgoma argatanitti filannoo tan agjii 6 tursuu malan jedheetiin Nairobi irra Google Hangout'iin VOA'tti. Namni kunin laafin koomishinii waldaa Afrikaa waan hedduun hima.
He has displayed a lot of incompetency in the organization and
Wuji waldaa Afrikaa tatti jiruu fi tadorgomeef irratti iyyuu laafin guddaa irratti arguu jiran rakkoo nama Afrikaatii fi sanyii Afrikaa kan addunyaa keessa jiraniyyuu dubbachuu hin dandeenye. Waldaan Afrikaa horii muummee hin qabne balleessi jedhetti himachuu jiran fira fiidhaan achitti wal qaxaran jedhanii himatan. Ganni hedduu keessatti waldaan kunin wujii silaayin hojjadhaa jedhee yayyabameef suniyyuu hin guundi jedhanitti himatan. Waldaan Afrikaa mallaqa warri keessa beeku jedhutti herregum biyyi durii isaan bitte Faransaay jala jira. Ganna 18 asitti warra waldaa Afrikaa bulchuuf filan 5 keessa 4 warra biyya Afrikaa ta durii Faransaay jalatti bultu keessa filan. Warri akka nama dhibiin dabalameetiin filan fedhani akka sarfoo fa'aa immoo waan hedduun dheekkaman. Anaaf dhaabii xiyyalleen akkan jenne. Anaaf dhaabii xiyyalleen herregum tokko qabna. Faakii Mohaammed nuun ta'u. Nam ganna 4 dhufa Afrikaa bulchuu danda'u miti. Jijjiiran feena ammuun feenallee. Nam hojii tanaa dorgome ta akka Arikaanaa Chiwomboorii Kuwaawoo. Iyyannoo dorgomii isii waajjirri waldaa Afrikaa keessaa iyyuu barbaadanii dhabani. Tunin waan takka hin argin jedha. Waldaan Afrikaa vaayirasii koronaatiif jedhee namni haga ji hedduuti iyyuu asitti walitti hin dhufne. Akka dorgommiin koomishinii waldaa Afrikaa kun hophumitti jirtuun hin dhaabattu nam kun 10 mallatteessee jedha. Abeebreesan yoo akkuma kanaan deeman ammoo filannoon tunin jalqab ganna dhufu irra taati. Muusaa Faakii hophuun dorgomuu jira. Warri tana morma ammoo namni tokko hopha dorgomuu manna hedduu waliin dorgomuu wayyeedha.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. manni maree bulchiisa naannoo Tigraayi korasaa torban dabre geggeesseen paartileen filannoo tirmaatanii garuu barcuma argachuun danda'in paarlaamaa haaraa amma filatame keessatti sagalee malee barcumoota 15 akka qooda fudhatan labsii ba'e sagalee wayyabaa raggaasisee jira. Murtii kana paartiin bilisummaa Tigraayi fi paartiin dimokiraasummaa Simbaa simatanii jiru. Paartiin saalsaayi wayyaanee Tigraayi immoo kun kadeemsa dimokiraasii dadhabsiisu jechuudhaan morme. Paartiin kabiraan baayitoonaa paartii jedhamu immoo walga'iidhuma torban kanarra geggeessu irratti ejjennoo isaa akka beeksisu ta'uu dubbate. Gabaasaa Mulgeetaa Asbahaa jaalannetu dhiyeessa.
Manni marii bulchiisa naannoo Tigraayi torban darbee gumii geggeesseen paartileen filannootti hirmaatanii garuu barcuma argachuun dandeenyeef paarlaamaa haaraa kan bulchiisa naannoo keessatti sagalee tuun argatiin barcuma 15 akka hirmaataniif labsii dhiyeessee ture caalmaa sagalee raggaasiseera. Akka labsii raggaasifame kanaatti paartiin baayitoonaa barcuma sagaleen argate tokko irratti dabalataan barcuma kabiroo 7. Paartiin bilisummaa Tigraayi barcuma 5, paartiin saalsaayi wayyaanee Tigraayi barcuma 2, paartiin demokiraatawaa Asimbaa barcuma 1 akka argatu murteesseera. Paartiin bilisummaa Tigraayi barcuma argachuuf yaadee filannoo kana seenuusaa kan ibsan itti gaafatamaa waajjira quunnamtii uummataa Dr. Dajan Masgaba ta'us garuu uummanni yaaddoo qabuun akkasumas paartii biyya bulchaa jiruu keessatti hoogganni caasaa gadi uummanni bilisa ta'ee akkan filanne waan godhaniif barcuman argatiin hafnee jedheera. Manni maree bulchiisa naannoo Tigraayi ituu nuti sagalee hin argatiin barcuma 5 akka argannu gochuu isaanii simanna yaada keenya beeksisuuf nu gargaaraa jedhan Dr. Dajan.
አሁን ያለ ድምጽ በምክር ቤት ውስጥ ተሳተፉ ተብለናል። ይሄ ምን ማለት ነው? ህግ ይጣሳል? የትግራይ ዲሞክራታይዜሽን ፕሮሰስ ይጎዳል? አካሄዱ ይሄ ሁሉ አይተናል። እኛ የናጽነት ታጋዮች ነን። ሀገረ ትግራይ መመስረት ነው ዋናው ዓላማችን።
ሰገሌ አርጋቹ ባተንዩ መነመሬ ከሰጥቲ ህርማዳ ጀደሜራ ከነጎቹን ማሊፍ ሴራቱ ጨቤ ሁንዴምሰ ዲሞክራቷ ትግራይ ንሚዳ ኢሰጀዱ ላለ ጅራ ኑቲ ቀፍሳ ኦተብሊሱማት biyya Tigraayi hundeessuu kaayyoo keenya. Kanaaf carraanuu kenname yoo gargaaramne deemsi dimokiraatawaa gufatu hin jiru inumaayyuu bu'a qabeessa ta'a jedhanii kan nuu kennames kadhannee otoo hin taane labsiin ba'ee seenaa jedhamaa waan jirruuf itti hirmaannee yaada keenya tarkaanfachiisuuf carraa gaariidha jedhan Dr. Dajan. Sagalee tuun argatiin mana mareetti dabalamuun hojii paartiin biyya bulchaa jiruuf amaamota ta'uudha jedhanii kan yaadan jiru jechuun kan gaafataman Dr. Dajan paartiin biyya bulchaa jiru bu'aasaaf yaadee kun akka murtaa'u gochuu mala nutis murtii kana bu'aa keenyaaf oolchannaa jedhanii.
ህወሓት ዴሞክራሲያዊ እንዳይመስል እኮ አይደለም ዓላማችን። ከሆነማ ይሁን ዴሞክራሲያዊ ቢሆንልና አገራችን ቢያመጣ ምን ችግር አለው?
ካዮን ኬንያ አድብልሱማ ወመተ ትግራይ ዮካን ህወሓት ዴሞክራታዋ አከም ፈካን ንጎቹ ምቲ ዴሞክራታዋ ተኤ ቢየ ኬንያፍ ዮ ሆጀቲ ረኮ ማሊ ቀባ ካዮን ኬንያ ቢየ ዋንተኤፍ ጨራ አርገመ ከናን ገርጋረምነ እንጂ ፈኖ ጎንፈነ ጀነያና አከኑ ተኡቲ እትገርጋረምና ጀደኒሩ kana yeroo jennummo kaayyoo keenya dhiifnee akka kaayyoo TPLF fi ooluun goonu kaayyoon keenya sagalee keenya uummata dhageessisuudha waltajjiin kun bu'aa waan nuuf qabuu fi hojiirra oolchinaa jedhaniiru Dr. Dajan. Miseensonni paartii bilisummaa Tigraayi yeroo mana maree seenan akkuma miseensota mana maree kabiroo uummata walitti qabu hoogganoota mootummaa biraas odeeffannoo argachuuf mirga qaban akka kabajamuufiif gaafanneerraa jedhaniiru. Ejjennaa wal fakkaataa qabaachuun paartiin demokiraatawaa Asimbaa murtii mana maree kan simatu ta'uu ibsee jira. Seera ba'e kanaan sagalee tokko yuutuun argatiin barcuma 2 kan argate paartiin saalsaayi wayyaanee Tigraayi murtiin mana maree kun seera kan cabsee fi deemsa demokiraatawaa Tigraayi kan gufachiise jechuun mormee jira. Paartichaaf itti gaafatamaa quunnamtii uummataa fi miidiyaa ka ta'an obbo Kinfe Haddush murtiin kun deemsa demokiraatawaa Tigraayiif yaadaanis haa ta'u hojiin waan gumaachu kan hin qabnee fi dorgommii gaggeeffamu kan dhabamsiisuudha jedhaniiru.
የትግራይ ዲሞክራታይዜሽን ፓርቲኩላርሊ ያለ ድምጽ ወንበር ለተፈካካሪ ፓርቲዎች በመስጠት አይደለም የትግራይ ዲሞክራታይዜሽን የሚረጋገጠው የትግራይ ዲሞክራታይዜሽን የሚረጋገጠው
ፓርቲ ሞርክቶታ እቱ ሰገሌ ነርገቲን በርጩማ ካርገተን ጎቹን ደምሰ ዲሞክራቷ ትግራይ ከሳ ካን ምርከኔ ሱሚቲ ካና ካን ምርከኔ ሱ ፓርቲ ለግዱት ዶርጎሚ ዱጋቴ ገገሱዳ ዶርጎሚ ዱጋቴ ካን ገገሱፊሞ ወልተጂን ሲያሳበል ለቹቀባ ibban parti biye bulchajiru ngudam ankachu yokan abamu qabakana senna demokratawate ijaru ratti ful lefachu qamna male bay argame ratti miti jedanin sababinsas bayinam margame bua demsa turerra madde wanta ef demsi turemmo gari wanin turre parti len murkitota sagale baye gadibua argatan kanaf biye demokratesu dursu qaba jedaniru seera haaraa filannoo boodaan dhufes in fudhannu jedhu
ህግ ደግሞ ወደ ኋላ ተመልሶ አሸራም እንደሚታወቀው ስለዚህ አሁን የተመሰረተው መንግስት ቅድም ብሎ
ሰሪ ዱበት ዴቢኤ ካኒኖ ጀነታ ኡምቤ ከማዳ ሞቱማ አመጅሩ ዱራምባት ያዶለሰከ ሰለብሲ ፍለኖ በኤኑን ደፈሜ ካናፍ ሰራ ፍለኖ ቦደበይ ዱበት ዴቢ ሰኒያከው ጀቱ ጎቹን እንደንዳሙ ካነጎቹን ሰራ ጫፍሱ ለጀደኒሮ ሰኒ ፍለኖ አከሰራው ጀልቀባ ካሴ ፓርቲን ሳኒ ያደዴ ሳከቱረ ፓርቲ ቢየ ቡልቻጅሩ ፍደቹ አንዲደ መናማሬን ህምርከናይን ሀፌ ጀደኒ ገረፉ ለዱራቲ ሰኒ ፍለኖ ስራው ቀባ ጀደኒሩ በርጩ ማርገት የተኮረት ካምብሮ ቶርባ ከደበለሙፍ ከመርታይ ፓርቲን ባይቶና ሰንበታፍ ድልበተዱፉ ወልገይገገሱን ሙርቲ ተኮራ ከገው ኦዴ ፈኖንጅራ ሚሰንሶን አንጊቶ ቆሞ ሙርቲ ከነካኒን ፍደን ነተው ሰባህማ ሐዋሳረት ኢብሳ ከጅራንተው ሙሉጌታ አጽባሃ መቀሌ ራጋባሴ
ኩር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ
ከነቲ አንስኔ ኢብሰጉላላ ከን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ስኒፍ ኤስና
ዩናይትድ ስቴትስ አከሙርቲ ጎለነገ የጉምሳ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ድግደሚ ለመሰደሚ ተቆጥቲ ምርገጅሩ ፈየደሙዳን ካንስላውን ኮሎሌሰ ቁደሰዴ ጥሙሮሙጅሩ ኡጉራሜ ሻወራና ደበለቴ ኡጉራቶ ኩማሞቱ ሞታ ኢራን ረት ዴቪስቴጅርቲ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕስ ኒውክለራ ኢራን ሚሳኤል አፍ ደደቢ ሜሻወራና ከነን ደግራን ዋልታሊፍ ለሞተ ኡንፋር ኡጉራሃራ ከንደልደለ አላቶ አጩ ደንዴሲሱ አጀጀ ሰደርካ ኡላና ደበርሰኒሩ ሚኒስትሪን ሃጃ አላ ማይክ ፖምፔዮ ቱቶው ዱፍብሰከነኒን አጀጀ ሰደርካ ኡላና ካን ፕሬዝዳንትቻን ጉረሜ ሻወራና ከተኩማ ሞቱ ሞታው ጅሮ ኦልቹ ፈከሱመስ ከነን ኡጉረተኩማ ሞቱ ሞታ ጀላ ምልቁ ያላን እትጋፈተም ቶተ ከታሰሱ ሜሻሃራፍ ጭማዳ እትንጀራን
Our actions today are a warning that should be heard worldwide. No matter who you are, if you violate the UN arms embargo on Iran, you risk sanctions.
ወጂንከኝ ሐራ አገከቺ ሰናኑ አዱኛት ደጋሙ ቀቡ እኙን ዩዮታት ዮ ኡጉረደዴ ቢሜ ሻወራና ተኩማ ሞቱ ሞታ ኢራን ረካይ ጫብስቴ ኡጉር ስረካሙ መላ ጀራን ተኩማ ሞቱ ሞታ ተበከቡቱን ዩናይትድ ስቴትስ ኬሊ ክራፍት ቦሊነገ ይጉምሳ ኡጉር ሜሻወራና ኢራን ረካም የሮንሳ ከኤረቱ እርገኮቹ አበይ ቦድ ዩናይትድ ስቴትስ ተርካምፊ ኤኛ ካን አከፉደት ቱቀኔሩ
As I have said repeatedly, when it fails, we will not.
አኩመነረደዴ በዱበድ የሮሃል ምልካው ድድ ሙትሞን አባኑ አብዲንዶ ጎጎራ ከንወሊ ገልተ ኒውክለራ ኢራን ፈዲ ኒውክለራ ኢራን ኦፍ ኬሳ ቀባቹ ደንዳ ጀሩ ምሴንሶታ ጎለነገ የጉምሳ እትጋፈተ መሳኒራ መክሱን ቀቡ ሙርቲ ድግደሚ ለመሰደሚ ተቆረጣ አከብሰምት ኡጉራ ጅሩ ረዴቢውን ካውፍ እትጋፈተ መቱረጅራ ቢዮን ምሴንሶታ ታን እትጋፈተ መሰራ ረጅሩ ኒበው ኢራን ራስ ዴቪሰኒ ኡጉራ ኒካኡ ጀራን ኮርሳን ነገ የጉምሳ ቢዮልሳ ሮበርት ኦብራያን ቡልጂንስ ኢራን ጭጨቀቡ ኤጌ ጅራጁ ይወን ደንደኝ ዩናይትድ ስቴትስ ኡጉረቶ ኩማ ሞቱ ሞታ ኢራን ረካ ዴቪስቴ ከረከሱ ወሊ ገልተ ኒውክለራ ኢራን ከምበረኩ መለማፍኩ ሸኒ ምርከኑ ከኑ ፊሳ ቱቃኒ ጅራን
The Iranian regime has repeatedly lied about its nuclear weapons program, its archive, and denied access to international inspectors. Today's actions send a clear message to the Iranian regime.
ሞቱማ ኢራን ዋኤ ሰገንታ ሜሻኒ ኩለራሳ ዋኤ ቱላ ሜሻ ወራና ረደደብ እክጅቡዳን ተአቶን ሰደርካ ዱኛ አከን ሰነ ኦርኬቱሬ ተርካምፊ ወንሐጣ አመና አከሲፍ ኦፕሲ አከንጅራን ሞቱማ ኢራኒፍ ኢርጋ ኢፋታይ ደበርሳ ዩናይትድ ስቴትስ ሐዋሳ ዱኛፍ ኢርጋ ወሪንጋ ፈጂስኒ ደበርሳ ጅርቲ ከነን ኢራንን ጀጀበይሰን ጎቻሃማ ኢራንራ ፈጋቹ ቀቡ ጀራን ሜሻኒ ኩለራ ኢራን ዮካን ኢባ ሰንፊዱ ደንዴሱ ኢሰጀሩ ፋና ደውን ቀበኛ በለይሱራ ሞቱማን ኢራን ከን ኡመት ኢራን በርባዱ ቢየ በዳቴ አከጅራቱ ጎቹ ቀባጀራን ኡርሳን ነገ ይኩምሳ ቢዮለሳ ኦብራይን ፕሬዝዳንት ትራምፕ Iran yoo daandii nageenyaa filachuuf tole jette Ameerikaan cinashee akka dhaabattu mul'inatti dubbataniiru jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a 3 qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Nagaatti bulaa.